Isifundo 12. Umshana kaPaul wayenesibindi. Ake sifunde ngensizwa eyasindisa ukuphila kukamalume wayo. Umalume wale nsizwa kwakungumphostoli uPaul. Asilazi igama lale nsizwa, kodwa siyazi ukuthi yenza into ebonisa isibindi esikhulu. Ungathanda ukwazi ukuthi yenzani? UPaul wayesejele eJerusalema. Wayeboshiwe ngoba wayeshumayela ngoJesu. Amanye amadoda amabi ayemzonda uPaul, ngakho akho icebo libi. Athi, asicela umlawuli wamabutho noma umphathi wamabutho ukuba amasosha akhe alethe uPaul enkantolo. Thina sizocasha eceleni komgwaqo, bese kuthi lapho uPaul edlula, simbulale. Umshana kaPaul wezwa ngaleli cebo. Wayezokwenze njani? Wayejele, watshela uPaul ngalo. Ngaso leso sikhathi, uPaul wathi, akatshela umlawuli wamabutho ngaleli cebo elibi. Ucabanga ukuthi kwakulula ngomshana kaPaul ukukhuluma nomlawuli wamabutho? Cha, ngoba wayengumuntu obalulekile. Kodwa umshana kaPaul wayenesibindi, ngakho wakhuluma nomlawuli wamabutho. Umlawuli wamabutho wayazi kahle ukuthi kufanele enzeni. Wathi amasosha empi acishe abe ngu-500 awavikela uPaul. Wawatshela ukubayisa uPaul eKesariya ngalobo busuku. Ingabe uPaul wasinda? Yebo, amadoda amabi awakwazanga ukumhlasela. Icebo labo elibi aliphumelelanga. Yini ongayifunda kule ndaba? Nawe ungaba nesibindi njengomshana kaPaul. Kudingeka sibe nesibindi lapho sikhuluma ngoJehova. Wena uzoba naso yini isibindi? Uqhubeke ukhuluma ngoJehova. Uma wenza kanjalo, ungasindisa ukuphila kothile. Imbuzo yokubukeza. Amadoda amabi ayefuna ukumenzana uPaul. Umshana kaPaul wenzani? Kungani lokho kwakubonisa isibindi? Ungaba kanjani nesibindi njengomshana kaPaul?